Yep, yep. It's back again, Father Jesus. Nas busy. Mercy P. National Records. Yeah. Let's go, baby. Yeah.
Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Na jina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Na jina mekupa enjo ya makeni. Jungle we took it this weekend. Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Na jina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni. Joka libu toke this weekend. Yona peke someone very special. Joho mushinde ya poleo na kesho. You are the one wengine wote michosho. Pete samanda morin somdosho. Mola kipe na rusi ni mwaka kesho. Tuwe pamoja ruksa tumyegesho. Simdi sinasi number daima mkisi. Let's go shop right and you litaka na nasi. So girl chia sogea tugonge gra. Zaida watoto lundenga ya mauli misi. Kama si alaba wiz le sing and dance. Wewe ni wangu. Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Najina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni. Joga libu toke this weekend. Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Najina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni. Joga libu toke this weekend.
Ni kitu gani mimi nitapata kwako? Kama jini kiamua kuja kwako. Labda nambie mpenzi ni ahidi. Nikiwa nawe mimi nini tafaidi? Ni kitu gani mimi nitapata kwako? Kama jini kiamua kuja kwako. Labda nambie mpenzi ni ahidi. Nikiwa nawe mimi nini tafaidi?
Inapo kuita girl basi jalibu tu kuitika. Sikia sauti hii inapo kita kwenye speaker. Bibi na kuja home kwa kuwai na jificha. Sema tatizo nini acha basi tu kuficha. Muda mrefu na kuambia naona kuzimia. Ila wotaki na bado na nichunia. Eti unachodai kwanza jimi player. Kikaa na wenzio jinsi girl unavongea. Naomba penzi basi gali wosi none mshenzi. Ipo siku mama tuta drive mpaka benzi. Njoo pole pole kama
Binsi Mwokonde.
Siniache baby girl.
More drive you mashuri.
Toka sikisemoni kwa wachumba mimi story. Sema unachotaka ni ntakupa mpaka loli. Hala.
Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Najina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni. Joga libu toke this weekend. Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Najina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni. Joga libu toke this weekend.
Yeah. 2060 Ben Jacob Simple I New EI Cross D.
Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Najina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni. Joga libu toke this weekend. Weni wangu nopewa na manani. Ukwacha hani na unahaiwezekani. Najina mekupa enjo na kuita kema. Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni. Joka libu toke this weekend.